kata. Tafuta mwingine, penzi foleni mata. Anefata mwingine, we kama ukiachwa. Mwenzangu sinune, ndo kwanza kesha ba. Kinwabia kunjane. Halo kwambia utongo, siku muongo. Wembichi bado unalipa so kitoto. Si unaniona gigi mani bado wa moto. Ukini kutashaji pimpu kama mtoto. Ukijisha uwa kuniacha leo, kesho na penzi jipya. Kwa mitanda ontaleka wasta posti posti mapicha. Ha, Snapchat, video, tata si WhatsApp, Insta. Yani mtani koma panijua, tena kusha kabisa. Weka mona jikubali, piga kelele kido. Kamuna nyota kali, piga miruzi kidogo. Kaome gonga nisha magali, piga kelele kido. Weka maringwa kuchiti, piga miruzi kidogo.
Hata ukinacha naona poa, mbona shwari, sizani kome nikomoa. Tena najikubali, wana nizimikia wapo tayari kunigaramia. Wena kama ukinijiti mina danga sijacha kulinda dunia. Ukinichanganya na mashemu nachukua. Oh, sinagofagio kilo safi baria. Ushuku liepoa sijaona kumwanda fia. Hakisema kutaki muache haende zake. Mkomeshe mbimbia mjue mwezake. Wanyeshe wako uchisi wakuachika wo. Kudanga mpako zeni sikarianzisha wyo. Unasema miuno ya paka chongo unaisusa yo. Mwendo sogodo unaitupa yo. Ukijisha uwa kuniacha leo, kesho na penzi jipya. Kwa mitandao ntaleka wasta posti posti mapicha. Ah, Snapchat, video, status, WhatsApp, Insta. Ni mwenzenu mtani koma mtani jua, yani kwisha kabisa. We kama unajikubali piga kelele kidogo. We kama una nyota kali piga miruzi kidogo. We kama umegonganisha magali piga kelele kidogo. We kama bingwa kuchiti piga miruzi kidogo.
Haji, we Johnny Joya. Ha, Salimia Sudibega. Uda mchina, ah, tajiri yedi. Wapinda lai, kari yako, ah, ah. Kama vipi, we chucham, mama inama. We tikisa moja moja, dana dana. We chucham, mama inama. We tikisa moja moja, dana dana.
Gigimane unanikosha, ah, ukikata, ah. Na kuna umejitafuto, umejipata. Pereka mkono papase shika pacha, ah. Miondo kwa kibao kata kauna kata, kata. Oya usiogope kata. Wakuitaga mila mtizi kicha wangu. Anisalimia sana Young Business. Na kendika bebele. Beri Blanco. Technical engineer. Chisi mapicha. Weka iyo boro jodansa. Madam Lisa Lisa. Oya goodie Master
Scuba Beats.
Yo GB gang for everybody. Everybody.